CKMusicPromos.com. One love song on the beat, boy.
Sounds by Sunk Mix Monster.
Mimi Dani, nimempata mimi, kumbe nimepatikana. Nimebaki na upweke, nikitazama mimi na kuwaza, ati nakupenda sana tena sitakuacha mpaka kufa kwa mimi. Kumbe ni mipango yako tena unaibu kuumiza moyo wangu. Wala ukinona njiani jifanye kama mimi na wewe hatujuani. Alafu nikiwa asali wako ng'ate sura wala wasitamani.
Sound from the world.